saraakiisha dalkan Mareykanka ayaa ka gaabsaday inay magacaabaan 12 wadan iyaga oo isniintii shalay ahaydna ku dhawaaqay isbeddelkan laakiinse waxaa si weyn loo hadalhayaa in dalalkan ay ka mid yihiin Masar, Iran, Iraq, Sudan, Libya, Mali, Kuuriya Waqooyi, Soomaaliya, Koonfurta Sudan, Suuriya iyo Yemen tallaabooyinkan cusub ayaa sidoo kale waxa ku jiri doona dadka qaxootiga ama kuwa soo dalbada dalku galka dalkan Mareykanka in wareysiyo lala yeelan doono eheladooda iyo hay'adaha xiriirka dhow u qofkaasi la leeyahay sarkaal sare oo ka tirsan dawladda Mareykanka waxa uu sheegay in dawladda Mareykanka hanaankeedu soo dhaweynta qaxootiga uu halkiisi wali yahay iyadoo Mareykanku u leeyahay mid ka mid ah qawaaniinta ugu adag caalamka ee xagga soo galootiga iyo dhinacyada socdaalka waxa kale oo sarkaalkaasi uu sheegay in 2 muddo ah ay qaadan doonto hanaanka aqbalaada qaxootiga qofka marka la xareeyo waraaqihiisa waxaase kale oo uu sheegay in dadka ka soo horjeedo arrimaha siyaasadda madaxweyne Donald Trump ay u arkaan adkeynta arrimaha nabadgelyada iyo baaritaanada qaxootiga lagu sameynayo mid lagu xadidayo dhammaan qawaaniinta soo jireenka ahaa ee dalkan uu kala ahaa dadka qaxootinimada ku soo galaya ama magangelyada la siinayo iyadoo mararka qaarkoodna loo weeciyo ayuu yiri dadkaasi inay badi ka soo jeedaan wadamo muslimiin ah oo madaxweynuhu uu ka soo horjeedo sarkaal sare oo ka tirsan hay'adda Homeland Security ee gudaha dalkan Mareykanka Karenis Jane Michael Nielsen ayaa sheegtay inay jiri doonaan waajibaad badan iyo baaritaano lagu soo kordhiyo dadka gudaha wadanka Mareykanka soo galay arintaasi oo ka dhalatay walaac dhinaca amniga ah
We will be rolling out new security measures for applicants from high-risk countries which will seek to prevent the program from being exploited by terrorist criminals and fraudsters
tallaabooyin xoogan oo baaritaan xagga amniga dhowr wadan oo xaalad qatar ay ka jiraan ayaana ku soo rogeynaa kuwaasoo barnaamijkan uu ka horjoogsanayo dambiilayaasha argagixisada xiriirka la leh iyo dadka musuqmaasuqa loo tiranayo inay halkan soo galaan isbeddeladan ma ahan oo keliya kuwa amniga sare u qaadaya laakiinse waxa ay naga caawin doonaan inaan si fiican u qiimeyno kuwa ah qaxootiga ka cararayo dhibaatada lagu hayo sarkaalkaasi Homeland Security Nielsen ayaa waxa ay sheegtay sidoo kale to in dawladda Mareykanka ay abuurtay isku xirki ugu horeeyay ee heer gobol ah oo u ogolaanaya dhammaan dalalka kale ee dibadda ka Mareykanka in ay xiriir iyo akhbaaraad iswadaarsi joogto ah la yeeshaan hay'adda socdaalka dalkan Mareykanka waxa kale oo dawladdu ay sheegtay in 6 biloodba markasta la hubin doono dalalkan liiska ku jira haatan lagana saari doono kuwa loo arka in dhinaca amniga isbeddel ay sameeyeen bishii December qaadi heer federaal ah oo fadhigiisu u yahay Seattle ayaa qayb ahaan qaaday wadamada xanibaada madaxweynaha dalka Mareykanka uu ku soo rogay isla bishaasi Decemberna maxkamadda sare ee dalkan ayaa aqbashay codsiga madaxweynaha uga yimid oo ahaa in si buuxda oo habsami leh ay baaritaano u sameyn karaan isla markaasina xanib loogu soo rogay dhowr wadan oo dadkoodu muslim ay yihiin in dalkan Mareykanka ay yimaadaan